Yahaya surawol jowabol.
Gada du'un Yesu yahi Urshalima gan wongo humto dina Yahudanko en. Ton Urshalima e wodi jonga ndiyan hade wongal dammugal gariri ndin bi'etengal dammugal Bali. Hade jonga ngan e wodi rumpaji jowi nder Ibraniyankore e nganoddire Betasda. Nyawbe dubbe e pukko hade jonga ngan e wodi rumbe e yimbe be koyde nyawde e jaraabe e wodi goddo neddo don gaddo duubi chapande tati e joweetati e nyawa nde Yeso yi'imo e mo fukki don kadin e andi o neebi e mo fiida e dun don nyaw sey Yeso yamimo wi'i ayidi dum yamdi timma nyawdo o wi'imo modibbo mi wala ballay do yan hoshayan suwayan der jongangan sharengel ndiyan dallansha fu sharengel ngidumi nattuki sey goddo artayam sey Yeso wi'imo umma kosha dago maada njaba don e don neddo on yamditi hoshi dago mudum fuddi yadu to nyalde de fi du wadi dun nyalde siwtare gannon ardibe Yahudanko en bi'i jamditinaado on hande dun nyalde siwtare attawra hadi kosha dago maada amma jamditinaado o wi'ibe jamditin do yam wi'iyam mi hoshsha dago am mi dilla be yamimo be bi'i moy woni biido ma kosha dago maada dilla amma jamdutudo on anda moy yamditinimo gam e wodi himbe dubbe e wigere de Yesu bo yaadi ke natti der mabbe gada do Yesu tawimo der wuro sheningo wi'imo ra ayamditi alu waduki hakke to goddum burdum duum halluki hebuma sey neddo o yahi wi ardibe Yahudanko en Yesu yamditinimo gan Yesu e huwa iri kude de e nyalde siwtare ardibe Yahudanko en puddi hallankimo Yesu bobi ibe ha hande nyako an e huwa mimma e mi huwa ka hala wadi ardibe Yahudanko en beydi dabbutuki lawol no bardatamo gannado kanyalde siwtare tan o yewi amma hama o wi'i Alla dun nyako makko wato o wartiri hore makko go'o e Alla wondon Yesu noti wi'ibe e mi wi'a on gonga biddo on wadata ko dume kanun tan ko o yi'i nyako makko e wada tan o wadata gan ko dume ko nyako o wadata kanjum biddo on wadata nyako on e yidi biddo on den fu ko o wadata e hore makko o holli dum biddo on o hollay mo kuude mawde burde de gan kaydino nonno nyaako on umminirta maybe hokka be yonki nomma biddo on e hokka ko moy mo yidi yonki nyaako on wadanta ko moy kiita e hore makko o hokki biddo makko laamu wadanki ko dum e kiita gan ko moy maunina biddo on nonno mauninirta nyaako on ko moy mo maunina biddo on mauninta nyaako liloydomo e mi wi'a on gonga ko moy nando bolide an holi on don liloydo yan e wodi yonki kire ata o tajantake kiita o yaadike o yabbake mayde o hebi yonki kire ata e mi wi'a on gonga sharel e wara sharen gel yaadike wari gel yimbe be kebaayi yonki kire ata nanata hononde biddo Alla nam bende jabbi ko de wi'i keba yonki kire ata nonno nyaako on wodiri bawde hokkuki yonki nomma o hokki biddo on bawde hokkuki yonki kadin o hokki biddo on laamu tajuki kiita ngan o bi neddo to on kaydin e duum gan sharel e wara ngel fu maybe gombe der genale nanata hononde bi neddo be burtoyo diga der genale mabbe gadube ko wodi be ummoto be keba yonki kire ata den gadube ko halli bo be ummoto be tajane kiita mi wawata mi wada goddum e hore am e mi wada kiita no Alla wi'iyam mi wada tan e mi wada kiita gonga ganna ko welnanta yam bernde gadaymi amma ko welnanta bernde on don liloydo yam gadaymi to mi hokki shaida hore am dum hoshay ko biimi na dum gonga amma e wodi goddo kokko shaida do an emi andi shaida gonga o hokkata do am o lili yimbe to Yahaya kanko bo o hokki on shaida gonga do am nami dari dow sheida dun neddo hokkata amma mi wi'uka gan kison yahaya enandi e fitilaru kubbaindu hokka jaingol dengan sharil sedda on shubi nanki beldun jaingol amma emi wodi sheida do am burdun sheida dun yahaya hokki de kuude de kuwaimi joni de nyako modo hokkiyan mi yottina
e de kokka sheida nyako olli loyyan
nyako liloy doyan kanko e hore makko hokki sheida do an on medai nanki hononde mako on medai yikino o wa'i
wolde mako bo wala nder berde modon gan on kolaaki mo liloy
on janga ayaji alla gan on nyuma e lawol majje keboto yonki kireata de ayaje de jangoton bo e de kokka sheida do am amma fu enon on gani warkito an kebo yonki kireata mi dabbitata mauninaki diga to yimbe amma emi andi on gida alla der berde modon mi wardi e laamu nyaako an amma on jabaayam amma to goddo wardi e laamu hore mudum on jabaymo no wadata ko lodo yanto on dabbita mantindirki amma on durwaayi kebon manteki diga to alla kanko tawoni alla to on nyumu mi wullo to o yeso nyaako am Musa mo gadudon kammunde dow mudum kanko woni gullotodo on da on kola keno Musa e gonga da on kola kian gando am o windi amma de on jabaay ko o windi no jabirton ko bimi